yande joni wittani min tawi sappo e joyi studio Kalangu, habaruji e fulfulde. Kono on jañ on ñalli e jam habaruji meɗen hannde en kalando fila ko darto sariya kokko habaruji gollanoɗo groupe bon fere mbiteɗo Baba Alpha. Sariya ka taccama timminama darake dow darde, o nangama hitande kasu no hando yoɓa ujunaji noga, on nanan dow majju. Noonni fawar jondi konɗo toyna dirku kandu konɗa har fila ko darto arjuku e jawdi keɓol mum yaari caggal golleji ɗi galano gaɗa gam batte Allah e uddol kangeji gonnoɗo ton enɗa. Hande yewtere men pinno studio kala gono dara filla jande jande nde dartina filla ko himɓe mbiyente e sumu sumul no mbindana e koye muɗum en ko intirte dictele l'école iji ko ittanno ɗum enɗa noyi ɗum wontiri. Min Soumana Amadou jangata habaruji ɗiɗo ni e fulfulde yerno mbirnomi on ni har filla ko darto sariya mbiyeteɗo Baba Alpha. Latiri koko habaruji joɗiɗo nden ne kano gollanto eɗen bon feerey onɗo non wonno ko sariya muɗum heyɗintina to enɗa suudu keloru sariyaji leydi ley gallude ñame ɗo ɗum du konɗa wonnana e ɗo filla hono sariya o enna ko ƴeewa ya warta majjum fuu wiyama no han tawe kanko enɗa ni hono sariya nangguima dow o gollude talki ɗi gana talki gonga nden ne ka duuɓi ɗiɗi woni ko hani waɗa kasuba ko mbinɗe nane goono nenne caggal mo nduwama o yoɓa ujunaji nogay français fa Hassan Hassan Umaru kam woni neɗɗo jingonomo kanko Baba Alpha onani ko haali caggal ko sari o timmina
ce procès du longal
kite de ɓoyino gaɗe amma hannden ɗe timminama duuɓi ɗiɗi o taƴana goto o ñama ɗum kasu goto yasin de hitana makko huuɓi o yofete o ñamowa kasu yasin on har ko darata tetol ɗereji ɓi leydaku makko e haɗudemo heɓude gollal bani ko kiite makko ɗen kelama ɗum fuu waɗay kiitotoɗo on haala dow majjum amma min ƴewtinto no waɗe fuu to amin ɗatol dewtere kiite laso e go'o gol wawa fiimu filla tetol ɗereji makko gol du e haɗudemo gollal wala
no wontiri no tawade konnanni kanko Baba Alpha on enda an no wodi hon laatiɗo baabi kono tawa e ley himɓe nanganoɓe dow filla majjum kañum e mbiyeteɗo Abdoul Karim Sidi ɓe fuɗu konnanni sariya goto won ko nangui ɓe nonni faari joni ele habaruji no tawadu konnanni hara filla ko darto politique leydi Niger ɗum waddi ko fa hande en parti mbiteɗo Kissin Kasa kañum e parti mbiteɗo Gaskia parti ɗiɗɗiɗi ɓe kaali dow filla ko darto ɓe mbi welaliɓe honno seeni kam woni fedde hawjide hono sigila kañum e gaɗol hono cuɓaki leydi men Niger no singira e himɓe taɓe nder muɗni enɗa ɗum welaliɓe no bey seeɗa kalay kano wonno ko suba ko enɗa min min jeeyi yoyde himɓe Kissin Kasa nden ene kay du MPN parti o wiite hoorejo kawjiɗo filla ko darto kokkol habaruji maɓɓe o wi ɓe kalowan deyi koɓe kaalai ɗu seeni ɓe gaɗi hawride joom oɓe gala koɓe kalto sanne dow majjum caggal mum du konɗa himɓe RSD Gaskia ɓe du konɗa ni kanka mbiya hunde futta fonda noni caggal hono ko waɗi joni ko watto hono wakkatiji jeegon hono fawarde joni du konɗa ni himɓeje jingonoɓe ɓiɓɓe leydi no mburto gam batte hollude rafi yarna mum en yaade e lawol laamu darowol filla arsuko goltirte duɓinaɗe sappo e jeetati o enɗa ɗum du konɗa ni waddi ko fa hande woɓɓe du mburte keno gam batte hollude wiide ka en kano jardi e dow ɗattol ngol ɗo koƴango ɗon lawol laamu koƴangol ngol jonka ɗum won ko ɓiɓɓe wuroɓe ne nani na faami na yiɗi na yiɗi dow majjum ɗum waddi ko subako min jeeyi min piiloy le wuuro ñamen ngo enɗa se kettino nanon koɓe kaali
nous les peuples
minen himɓe leydi min comi ko gomnati woni no tilsina no deka dow himɓe ɗum misali ko tawa nder lawol laamu leydi kawjingol filla kawrol jawdi leydi gollirteni hitani duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetatigol de gonga himɓe mbawa ɗum lawol gotol gol pelle jinganoje himɓe goni no tokkira ko keɓta hakke himɓe kangol ni ɓe goni ɓe tokka miɗo jokki du he maggol
à 100%
mino batin ko min jiɗi leydi jooɗo jam kawoy amman minon ni ladde masala gotum min godi jawdi wala ceede minoma kanji minoma min jiiɗi minoma min gaɗane minoma haala minoma jawdi ummina ceede hunde fuu saɗi amma nayi ngala ceede
ahino boreysa
illa tawaɓe gaɗa laamu ɓen illa ɓe tawaka gaɗa laamu ɓen neɗɗo maɓɓe fuu no hani fewna ɓerne mum laamu gonga non no hiɗa yurmo himɓe mum amma de ni laamu hi'i ko yurmene den no wawi haɗi gollal mum waɗa na kan e hoore mum saama to yurmene den hennete sengon
walla bos koye jine mabay hayadin site
non wontiri no tawa har filla taƴol yiite courant ko wonno waɗa ele nokkuje e nder leydi men Niger har filla ko darto enɗa arlite ɗum waɗi ko maire mo arlite waɗi ndenene kay jahangal warɗo enɗa gallude ñame gam batte warde yiya himɓe ɓen enɗa heɓa habaru heɓido habaru lobbo har filla ko darto horeɓe Niger ko enɗa Abdourahmane Mawli woni ko wiyete nani ko haaldi e bande min Ousmane Oumarou.
lokacin da minista ta zo da take
wakati na minister ka jido filla hita kuran on warno min gidi e mako wodi du o hoja ni min adi e wiide nde o hoti mi mikintinamo do gruppo hita kuran mawdo gamni chele ko marlit wala gruppo bande ka pension sar on hokkai hite tawno wodi gruppo koko wurongo hite ko minister on dilli min do nildumi derangol ciagal mu jeddi jeddi dino tokkiti min gol njamine kemi yidude e minister on o wi o yi derangol du kanko e hore makko windi derol e wiide ko arlitte yarane gruppo hite kuram mo baya de hite soni charta yama jamaare no wawi nawtorade e makko der badde de miden tawa leweltare maunde gam horebe company nicelek on mi yidi e makko to horejo gouvernement o hoji aadi e wiide chaka badde sedda arlitte no yarante gruppo hite gam walano de
tunde arlitte batta de gruppo
caggal mo nduuse yowama tan arlita fawarde agadeze funon woni ko tajjol yite kurangol enna wonna wada har filani jele ko o dum waddi ko fawarde joni mbi ted Abdourahmane Ousmane Koutata kam wonno hon neddo kawjid fil ko darta sabar sukab ummator agadeze kandu haali do majjo o noddo yaade himbe ni jele ko enna heba mojjina gollangal.
Nous pensons que la Nigelec a le devoir.
Nigelec no tilsi halana himbe to sa donna mun tawa de mosolo makko hebotu ko dum hebu dum o wawi wadande himbe gan himbe no kaja hite kurange ko ni alla wadi du himbe no joba lewru fu denne no hani company o tarsino durwa ko wadde hite kurange hebo wakkati fu der no kuje gomde redu leedi min giito group singa gan to hite gen taji fu groupuji din kokka hite hande are himbe foto raf hite ge bunni ko min gide company o woni o ummo o daro ko watta hite kurange hejori
la fourniture en électricité soit permanente
nanni so birleedi men Niger har to enan dirku kandu konna hande de bibbe wuro taabe to enan no tawda e sadon har filla ko darto tawde de jawdi ndi hore mudun kalis e ko nandi e mudun dun du konna wannana e do filla ko darto hono be kebanno to enan le kangeji be kebanno to enan hara jaado dun du kon warama hono faddama golle mu faddama nenne ne ka dun waddani be hono sadorma o do nanni yewtande anise Karim bandi min taato enan ye hebo to enan dirku waddi min pirse fulfulde
komin dir ko yaptana jawdi mu der rumaku e ya warta illuko nokkure jaade to kange wasete don mabba kambe faddunde bitinol dilambe leede dum wada ko wattata jawdi der nokkure ndu na tawra le sadorma
minna handen wala ko min kebata denno ni miden chonna miliyo go'o didi fa joyi miden kebari wadu sanne amma handen lumo wala gancede gala
pauvre minna
yero no horebe ardibe departement on biiri labi no don koje ko fuditita gollal gattol arzuku boudou fatimi préfet mo département bilma nani ko hali
le ministre de l'intérieur kevin
ministre kawjido filla redu leedi kile mun didi do dum wadino anniya ummintinde golle no kurede min kiriyake laabi laamu leedi gon député be jewtino tabbintina di tabbintina amadu gollobe ministère kawjido basol jawdi leedi gom gari do ibe heddidude no kuyeden de gollal mabbe timmi to sikka fu wala dum boyata golle jaado de fudai
la reverture ne va pas tarder
embe wuro der ko na dan jama yaade to horebe leedi ben ko jalaabi fu kandi ko wattata be gollal ko wattata arzuku le département mobile ma hebanama masala
nonni ministère hawjin filako darto cella bibbe adamaabe kandu jamaa himbe mudum ko enna naati e der region tata leedi men Niger difa be artori ton enna du konda be ngadi jahangal ciagal mun non ko be ngari ACHK nyaw enna tonna Zender be kali hala fila tugal ko denti himbe wakkati warre wakkati ko wato ko himbe faaman do faa wodo docteur Abbaché Ranaw kamon secrétaire général mo ministère o enna kan ardi jahangal du nani ko haalani bandi min Ali Keita Zender
yewtina kiji gom kolli ko sukaabe ujunaji sappo e dido e keme tato e lasoji nawe dido goni kebay tugal safari indirane pental 3 dudal sukaabe be fuder cekantaraje pilide loktorore takete tawte to do sukaabe hemre sukaabe lasoji tato e sappo tufa bani ko sukaabe lasoji nawe e sappo e jo keda keba tugal gal der teskerdu himbe kebay jehi der no kuje den fu alla e sadormaaji tawade der cekantaraje den tanu no wodi to sukaabe mun kebay tugal gal tay kaaki gom gadaaki do no tugal gal wowra wadi rede holliko illa hitane duubi ujunaaji didi e sappo e nay loktoroje gure e miriya no limte der loktoroje e der mu en ko watta sukaabe ujunere goni galano keba tugal gal dun du wadi ko der tugal bittingal gal no waawi wi'e ko do sukaabe hemre sukaabe tato goni keba tufede
lors de vaccination
sabar ministre be gaddo jeetati lewru mars ko jabbi yecci kenya alkamisa oni be kali do fila ko darto hon heedin tungol laabi yaade e fila kokol habaruji e leydi niger dum won dun don du konnan keben faama fa woda suleymana anza kam secrétaire général mo csc nani ko haalani bandeme asmana shila
ce projet de loi sur la communication
la wallama do filla kokol habaruji gol wari e beditaade do datol chapande jeenay e tati ko beditita kokugol habaruji go amma gol lawol to amin gomnanti tamin tinay dun faamin kala na on no dun wontiri saito gol nilda to suudu assemblée gol kan yewtin to dun hala do mudu ko mambi do ni la wallamu do filla kokugol habaruji gol alla e garki television ji jamani ko wite TNT wadi kongol hoja gandemun dun lano wodi du lawol lamu kingongol haltano do TNT goddo ko dum yidi gollidede leledi di wadi ko lawol lamu gol watta
limantisa
har fillatol baldu konna ni nyalan sappu di berde fuddi kenya alangal enda do filla hono pelle burtude leedi men niger dum waddi ko entente mo doso hawre AS douane mo nyemey dum du konna be bawo ndere gote gote be gattondiri yes gendarmerie kandu konda han hono AS garde kanyum ko jalin didi e bolun non ni faande olympique mo nyeme kany e AS ni ASN Niger le kay ndukon da bawo nder tatati won ko wattondir AS police mo nyeme hawre e jangorzo FC watti gotel jangorzo watta ba goti mo maradi non ni faande do AS faande kan ndukon da kan jali irena mo arlita gotel e bolun no heddi potat didi gadoje sappo e jet lewndu enda
Ketine sigilaji Studio Kalangu kadi totawet under duniyaru do Facebook Studio Kalangu.
Facebook Studio Kalangu.
No welcome sanne mido fetchide dum.
En kali ala yewtere men pinno hande no filla jangde l'école ko wetino dicté ka wonno ko jomum jangino on jafodom. Jangino on hintona hala himbe no binda yewé sal mbaawi e ko e mudum en bindi din kanyo dum ittanoma joni dum naade sappo jeddi hala ngokka watam der majju hebani keben paamen faa woddo no woni yara dum wonno ko bandi min hono faande biete na fisa adamu o yewtidi e biete da majdaji mahammadu latir directeur na mawdo kawji do filla ko darto jandeji ministere haa jinde filla jandeji pamari.
Une étude a été menée et les résultats au but.
Kojetina kiwada tawa ender teuteru talkuru breve der gollal jangane no winda on bolum sukabe ben kebi. Ndene ko heba farmudo dum famdi sanne e der teuteru talkuru breve dum. Ni horebe ben der naral adi e étude jangane no winda dum. Fa teuteru talkuru breve dum sukabe bo ben duda. De mine mi muy ko jangane no winda dum hokkane sembe der yaadu yeso farjom e wakati mino mine e yamirope farijande ben adi e wade jangane no winda kesel to amin ama kopo ino wade nderleite ya nange de Afrika kamwani ndeni dungwade fu winda take no haniri jwanka sukape ben ndartatu pondita wadi dui dunsedi eko andano tum gandemun no jangete non suka no windira inteten no haniri rodu fu no winda no yeso suka jango on de windiraka no hariri suka on fonditi tatu ama kambe dunto fu kungel gotengel ni domra e mum fasuka ben keba pama mide tawa e arande fuddam majjun gandir dubu junaidi e sappo e jetati dum fuddam wodi miden belti e mum sane e ko heba der mudun dum kanon ko min kisi dum hauta e ko jangane no winda ko arande dum miden miladu yade suka ben no bowtan dum wodi dum min gadan etol majjun min dara sako min tokkito dum nonna dum wayloite
on aussi il faut changer
e do dum habaruji me fulful tili sem accida me tel muttari mohammadu wadda habaruji haw sankore assalamu alaikum mbalen to jamwadi
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawado der duniyaru do facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no welcome sanne mi do feccide dum